nithemba ngiyazama ukuphila isafuna umsebenzi ibela umndeni inethemba enhliziyweni ngizophumelela ngisafuna umsebenzi ibela umndeni sinethemba enhliziyweni ngizophumelela ngivuke kuseni ngingenalutho ngisafuna umsebenzi ilela mndeni inethemba enhliziyweni ngizophumelela ngisafuna umsebenzi ilela mndeni sinethemba enhliziyweni ngisafuna umsebenzi Shincha kusasa Angizalelwa ngubuhluleka Isebenze kakhulu kabi Manje se